your papa. They say I'm not too smart, I can't tell you things, yeah. It's got me cold.
Marco.
Sorry, don't need no lonely on a lama and a kwangwe. You got another shorty, kaba dilimpaka na mbaili si kwa ribie. Neno lako sorry, linifanya ntoke chozi mele ako nilie. Because I'm not sure, baridi kaluka niacha kwenye mbuwa niloe. Nilithani utani the day, nilipofika tauni kwa shangwe. I thought you were joking maybe, ukasahau tumetoka far away.
Sema unitaki tena, neno langu kalitila. Umumu kwako nikawa sina, nililoa tila lila lila. Uliposema unimwisho mama, na machozi nikalia. Nikachukia na dunia nzima mai nililoa.
Napiga na itikali simu zangu nazimute. Yana kula misi lali akanrua kwenye buti. Anifaina na mbali sijamua kujishute. Chati nili chati na yeye mababy baba. Banga mikakati ya wakate takwa haba. Wote kwa nyakati karibu kwa kila mada dame. Nili msameta na zaidi ya mara saba. Shwini in every damn sulitigo. Aka islam gasi wa such a huge ego. Nimpenda kwa dhati shahidi yangu ni mabigo. Nalikuenda kwa kasi la kwake nivo sivo. Ila I can't take it anymore. Kujifungwa kote la mingeuza stow. Ya machozi na mumivu tena kanifisha joe. Na upole na utulivi ila it's time for me to go so.
Nili utani the day, nilipofika tauni kwa shangwe. I thought you were joking maybe, ukasahau tumetoka for a